munaasabadan iyo lagu soo gabagabeeyay tartan aqooneed ardayda dugsiga hoose dhexe ee Shirad Jaamac ee magaalada Abuud waq u soo socday ilaa sanadkii hore ee 2017kii ayaa waxa isugu soo haray laba group oo kala ah fasalka 8aad group 8C iyo fasalka 4aad group 4B waxa ka soo qayb galay munaasabadii lagu soo xiray tartankan maamulka iyo macallimiinta iskoolka Shirad Jaamac waalidiin iyo marti sharaf kale maamulaha dugsiga hoose dhexe ee Shirad Jaamac Qalif Abdisamad ayaa ugu horeyn ka warbixiyay tartankan iyo muddadii uu soo socday
sanad dugsigaadkan 2017 ayaa barnaamijkan soo wadnay maanta uu gabagabo noqday inaannu meel marka wax soo harno ayaa qorshayay uu ahaa maadaama iskoolku gabagabo yahay klaaskaas waxaa la yiraahdaa 8C klaaskaasna 4B baa la yiraahdaa labada klaas baa isoo soo haray klaaskan 3A baa la yiraahdaa kaalinta saddexaad buu fadhiyaa isagu awal marintu qayb ku leeyahay laakiin tartanka hadda qayb kuma leh
intaas kadib ayaa lagu gudagalay tartan aqooneedkii u dhaxeeyay labada fasal ee ardayda iskoolka Shira Jaamac ee magaalada Abuud Waq
su'aal awl taati min almaada tarbiya alislamiyya muwajjah li fasl thamin yani al-i'dadi isma'u jayidan man a'daahu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ar-raaya yawm khaybara
بعد هذه تحية اسمي باقب شراء ترافز المجموعة الجامعي من فصل الثامن الإعدادي لو حاولت الإجابة الصحيحة تكون كما يأتي أعداه الرأية يوم خيبر سيدنا علي بن أبي طالب
الإجابة الصحيحة
And this one goes to class 4B The place where milk is sold is called One word for many that one
My name is Farhia Farah. I am very happy to participate in this final competition and I represent class 4B If I may try to answer that question It will be diary.
Correct.
So I should call Waha Nakonaisa Ya Bilaway Gawayadi Silsiradaha Wahala Arava Abuanka Bilaway Megi Isa Yo Wachtiga I Bilamate Silsiradas
Gawayada Loyakana Silsirada Haida Waha Bilaway Where Ali Gilli Sanat Kimana Kusagalbokal Afartani Kodi
way isku dayeen fasalka 8aad waxaan uga jawaabeen si sax ah
markii uu soo gabagabeeyay tartan aqooneedkii ayaa waxa natiijada ku dhawaaqay macallin Axmed Muuse
wareegii ugu dambeeyay waxaas uu soo haray saddexda fasal oo kala ah fasalka 8aad ja fasalka 4aad ba iyo fasalka 3aad a saddexaad a waxay ku hareen wareegii labaad ku hareen kii ugu dambeeyay waxaas kugu soo haray 8aad C ama J iyo 4aad B tira guud ahaaneed fasalka 4aad B wuxuu tartankeena finalka ka helay 18 dhibcood fasalka 8aad tira guud ahaaneed ayuu ka helay tartankeena finalka ah 24 dhibcood sidaa daraadeed guusha waxay raacday fasalka 8aad
qaar ka mid ah ardaydii tartamaysay ayaa ka hadlay dareenkooda
ardayna u guuleystay waan u hambalyeynayaa waxaan leeyahay hambalyo annaguna guusha labaad baa annaguna kaalinta labaad ku jirnaa iyaguna kaalinta koobaad ku jiraan waxaan leeyahay hambalyo
waxaan kala hambalyeynayaa salaamiya walaalahayga kaalinta labaad galay foobi waxaan kala soo qaadaa salaamiya galaaskayga sharafta loo wadaagayna guusha qaaday
ayaa la Abdullahi Jaamac Radio Daljeero